it's number one, K.
Kama kawa, kama dawa.
Doba kaa hii utaisikiza wapi mse? Kasi number one utaisikiza wapi mse? Doba kaa hii utaisikiza wapi mse? Kasi number one utaisikiza wapi mse? Dunda na hii sema. Dunda na hii sema. Dunda na hii sema. Dunda na hii sema.
Kwanza kabisa na hapa ya kwamba
Missy freestyler, bandani ya booth nisha ingia na freestyle. Ki stupid boy, ule mnoma. Rada gani lilchulo. Wacha nijaribu kuwabeba na kerende. Majenzi wanani cheki mi millennial. Wanasema sosun kimistari we battalion. Kota grandman na wapeleka na rada. Mtaratara kibaz nye digehara. Boss lady sitambuyu mshahara. Na mkihara naendesha lori ya daipa. Oya timba di malo mikono juu kwenye hewa. Kidogo kidogo rudisha kwa kiuno. Left, right, kanyaga hapo. Rombosa, rombosa, paka chini.
Paka chini, alafu paka juu. To the left, alafu to the right. Rusha juu, alafu rusha chini. Miyondoko.
Yeah, yeah, call me the bond, juu ya vile nazitoka. Mistari genze zinatoka kama itoka. Sasa ni mgenze na bado hadisi jatoka. Karada na ni kutoka ndo tunatoka. Kem ni mbaya jana leo adi shope. Chapa dimba Europa and now they know me. Karibia, Karibia, it is open. Welcome to the party and I hope everybody okay.
Doba kaa hii utaisikiza wapi mse? Kasi number one utaisikiza wapi mse? Doba kaa hii utaisikiza wapi mse? Kasi number one utaisikiza wapi mse? Wapi mse, dunda na hii sema. Dunda na hii sema. Dunda na hii sema. Dunda na hii sema. Yeah. Kama kawa. Lighter.